Isambulo 3. Nakuwe ngelosi ebandla sesadesi loba ukuthi nakho akushoyo nawo moya abayisikhombisa bakaNkuluNkulu nezinkanyezi ezisikhombisa uthi ngiyayazi imisebenzi yakho kuba unegama lokuthi uyaphila kanti ufile. Vuka ulinde uqinise okuseleyo obezakufa ngokuba ngifumananga imisebenzi yakho iphelelisiwe phambi kukaNkuluNkulu wami. Ngakho-ke khumbula ukuthi wamukele wezwa kanjani, kugcine uphenduke, ngoba uma ungalindi ngiyakuza kuwe njengesela kawusoze walazi ihora engiyakuza ngalo kuwe. Kepha-ke unamagama engcosana esadesi alabo abangangcolisanga izingubo zabo bayokuhamba nami bembetha okumhlophe ngokuba bafanele. Onqobayo uyakwembathiswa kanjalo izingubo ezimhlophe negama lakhe angisoze ngalesulwa encwadini yokuphila, negama lakhe ngiyakulivuma phambi kukaBaba naphambi kwezingelosi zakhe. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Nakuye ngelosi yebandla laseFiladelfiya loba ukuthi, nakho akushoyo ongcwele, oqinisileyo, onesihluthulelo sikaDavide, ovula angavali muntu, novala angavuli muntu, uthi, ngiyazazi imisebenzi yakho. Bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo, ongenakuvalwa muntu, ngokuba unamandla amancane, kanti waligcina izwi lami, kawuliphikanga igama lami. Bheka, ngiyakubakhipha esinagogweni kaSathane, abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqamba amanga. Bheka, ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho bazi ukuthi ngikuthandile. Ngoba ulondile izwi lokubekezela kwami, nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliya kufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Ngiyeza masinyane, bambisisa lokho nakho, ukuze ungabikho muntu okwamuka umqhele wakho. Onqobayo ngiyakumenza abe yinsika ethempelini kaNkuluNkulu wami, futhi akasoze aphuma khona. Ngiyakuloba negama likaNkuluNkulu wami phezu kwakhe, negama lomuzi kaNkuluNkulu wami, iJerusalema elisha elehla ezulwini kuNkuluNkulu wami, negama lami elisha. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Nakuye ngelosi yebandla laseLaodikeya loba ukuthi, nakho akushoyo u-Amen, ufakazi othembekayo noqinisileyo, ukuqala kokudaliweyo kaNkuluNkulu, uthi, ngiyayazi imisebenzi yakho ukuthi kawubandi, kawushisi, sengathi ngabe uyabanda noma ushise. Ngakho-ke njengalokhu uyisivivi, ungashisi, ungabandi, ngiyakuhlanza uphume emlonyeni wami. Ngokuba uthi, ngicebile, kangiswele lutho, kanti kawazi ukuthi ungolusizi nokuhawukelwa nompofu nophuphuthekayo nohambaze. Ngiyakululeka ukuba uthenge kimi igolide elihlanzwe ngomlilo ukuze ucebe, nezingubo ezimhlophe ukuze wembathe, kungabonakali ihlazo lobuze bakho, nomuthi wamehlo wokugcoba amehlo akho ukuba ubone. Bonke ngibathandayo ngiyabasola, ngibalaye, ngakho-ke shisekela uphenduke. Bheka, ngimi ngasemnyango ngqongqotha, uma umuntu ezwa izwi lami avule umnyango, ngiyakungena kuye ngidle naye, naye adle nami. Onqoba ngiyakumnika ukuba ahlale nami esihlalweni sami sobukhosi, njengalokho nami nganqoba ngahlala noBaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni.